my humble request to Ugandan government to liberate our brothers and sisters who are suffering from United Arab Emirates. Bambi, Tubayami.
Government yafete musubirante tuli bulungi tuita mu bugubi nga banna Uganda okufuna lupiya tuzimbe Uganda tubere bulungi kwetulajana mutusasire tuleme kwejjusa okuzaalwa mu Uganda kufuna omwoyo gwe waseruganda tuyambagana olwo tuzimba Uganda mujje
muzituke baganda
wefenna
tuyambe basisita
bafebabaza
baleme kufanga bubwa
kadamba
tugeje kuto
Uganda mujje
muzituke baganda wefenna tuyambe basisita
bafebabaza
baleme kufanga bubwa
kadamba
tugeje kuto muliro.
Tukolera mu bulumi okufuna lupiya tuziza Uganda tebwenzi sindika zitemu omusole motoka njigula mu revenue gate okuvugibwa ku nguudo z'eggwanga ennyumba njizimba sasula omusolo bizinensi ze nkoze zitemu omusolo kale nkola nnyo nga munna Uganda metakisipiya zimba eggwanga lwaki bwe ndaja nate tonyamba mujje
muzituke baganda
wefenna
Babada, baleme kufanga bubwa
kadamba,
tugeje kuto
Uganda mujje,
muzituke baganda wefenna, tuyambe basisita
Babada,
baleme kufanga bubwa
kadamba,
tugeje kuto muliro.
Ndaba bubi siri muna mawanga ndi muna Uganda jagala Uganda chino chimba gamba chizimba Uganda tulajana tulibana Uganda tukuli mirimu tuzimba Uganda tuyambagane kuba tuliba Luganda kuba kafana nyabade Muganda oli motulugu nyabamocho bugero usitikira utolinda na neiba nobu ya mbo wajasi tonsa mujye
muzituke baganda
wefenna
tuyambe basisita bafebabaza baleme kufanga bubwa
kadamba
tugeje kuto
Uganda mujye
muzituke baganda
wefenna
tuyambe basisita
bafebabaza
baleme kufanga bubwa
kadamba
tugeje kuto